najimsafi.com.
Kuna viatu dunia hii Sani la uchafu ndo wapata afuoni kumbuki Bora peke yangu minu nangu kumufurai Rafiki mama yangu nipe mkate ninye na chai Na kunya pombe Wana nipeza Moe wangu nyonge Sijui kusema Shapura tonge Saki ngereza Kichoma zonge Sanda juu ya jene Ilu siku ilu mchana Iwa kari paridi joto
Baba
Iwa zuni iwe shere
Baba
Iwa pari pariki pariki
Baba
My love
Baba
I'm leaving my love
Baba
My love
Baba
I'm leaving my love
Baba
Changa na ujua Vumbi na lijua Tope na lijua Ya Teresa prupa kama Shamba na tua Mungu ndo na toa Wewe na ni i Wizi kiasi biki kwa panche Na kuna pombe Wala nipeza Moe wangu nyonge Sijui kusema Shapura tonge Isa kingereza Kichoma zonge Sala juu ya jende
Ingu siku ingu chana
Baba bless
Jua kari waridi joto
Baba bless
Iwa zuni, iwe shere
Baba bless
Mungu pari, pariki, pariki
Baba
My love
Baba bless
I'm leaving my love
Baba bless
My love
Baba bless
I'm leaving my love
Baba bless
Baba bless Can't speak
I'm leaving my life